Alpha. Mr. J from this.
Nimeku miss miss. Baby John, meku miss miss. Nimeku miss miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Nimeku miss miss. Baby John, meku miss miss. Nimeku miss miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Kwanza uko sexy. Kiuno kama mezaliwa weba. Ebu ni kudeti. Mikoko kama samaki kamongo. Navo benadeki. Ulimi shingo ni kwa mugongo. Mtoto mtamtam. Anapendaga pipi na juinga. Kimoko na kam kam. Kitonda kwichi kwichi ni bam bam. Kimoko na kam kam. She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya. Nampenda ile mbaya. She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya. Nampenda ile mbaya. Nimeku miss miss. Baby John, meku miss miss. Nimeku miss miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Nimeku miss, miss. Baby John, meku miss, miss. Nimeku miss, miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Nilikutana na ye Bungoma. Waki na Yusufu Mugangara. Mtoto mwali kidandara. Mtamu kwangu na nasangara. Ona, I love your boss, pichokos. Nikiwa na mwaka dos, napocheza na ghost. Unikos, paka machos, kwa joss. Utamu potos, sinango bitos.
She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya. Nampenda ile mbaya. She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya. Nampenda ile mbaya.
Nimeku miss miss. Baby John, meku miss miss. Nimeku miss miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Nimeku miss, miss. Baby John, meku miss, miss. Nimeku miss, miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Mwenye mdomo kulamba koni. Na pozi za picha. Na moyoni nimekuficha. Lija ya mapicha. Picha wezushe wanayonipa nipa. Hayanomizi kichwa kichwa wala kunitisha. Usije ukakatisha mudi. Kwa kufanya kusudi. Ukaanza tena usiku na mchana nenda rudi. Kifuani sita tumbo hauna. Na ukikatika ndo kabisa na umwa. Njoo tuchese kibaku baku. Tuwakomeshe manyaku nyaku. Ukate taratibu yani nyatu nyatu. Kitandani unimese ile kichatu chatu. Siku fichi na mizi kamchezo kako kila mara. Na ndo mana napita peku peku bila ndara. Shondevu kwa body na ngara ngara. Na vuruka shebu mwisho na baku na
miss miss.
Baby John, meku miss miss. Nimeku miss miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you. Nimeku miss, miss. Baby John, meku miss, miss. Nimeku miss, miss. Baby girl, I miss, miss, I miss you.
She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya. Nampenda ile mbaya. She's hotter than fire. Ukimuona utagwaya. Ziko lazima ntafaya.
Penda ile mbaya.